karibu sasa hivi, karibu uhuru, karibu pamoja, karibu, karibu watoto wa Afrika, karibu.
Your name is Toby, boy. Let me hear it. I am Kunta Kinte, Mandingo Warrior.